come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you
DJ Ruta on the
my
one and two.
On the darkest day, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah.
Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
DJ Ruta on the one and two.
Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito.
Estamos en vivo. Sube el mic, ¿Qué vamos pa' la gozadera, pool, baby.
DJ Ruta
wabongo sina wajua watasema unitaki hey, wapame nuksi tusije wapa nafasi kwani anataka ni haribia isonone yangu nafsi
mina kupenda sana unanipenda sana usini aje utanipaka ugonjwa kamoyo kuma nina kukosea sana. Yani mpaka huruma, usini yaje, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Uloyaona jana unisame, tuchunge penzi liendele. Sema unataka nini nikulete, sitakia jirudie ya enzi.
Waze wa koli koli, watakunya kuwa.
Koli koli,
ya kunya kuwe.
Koli koli,
watakuchukua. Wanataka yeuke.
Waze wa koli koli,
watakunya kuwa.
Calling,
calling,
hawataki unisame, wanataka
ye,
uke.
Okay.
nilichopata kwako kwa wengine sijawahi kupataga.
DJ
wako napata vinono ila kwa wengine na kutaga ushubwada. Sitaki tuwe kama utakavyo etika Canada. Oh, nataka penzi lianze mwanzo tuwacheke wa good. Unanifumaniaga na nisameaga, usije kunimwaga moja kwa moja, mi bado nakupendaga. Aye, kweli na watongozaga wananikubaliaga, ila kujificha ndo nashindwaga, ndo maana nafumaniagwa nawe. Mi nakupenda sana, unanipenda sana, usiniache, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Ninakukosea sana, yani mpaka huruma, usiniache, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Uloyaona jana unisamehe, tuchunge penzi liendelee. Leo nataka nini nikuleze, nitaki ajirudie ya enzi.
Waze wa koli koli watakunya kuwa
nitembe na ulimi kote kanyoka. Mapenzi niongeze, kabari niogele.
Lord have mercy, speaking from her heart, damn, she's so sexy. Mama give me blessing, I wanna off the light so I can speak dirty.
And she says she wants some more,
harder than I can for before. The way she dancing, touch me, I swear she makes me say
hallelujah.
Yeah.
yet. Luta.
She's got this thing that makes me wanna give her everything I
got.
The way she move them hips when she walking, like Shakira, them hips don't lie.
Yeah.
And when she hit the dance floor, it's amazing. She sets the place on fire. The way she rock it and I brace it, hold it one place and I shake it. Have every lion anticipating who she's gonna let embrace it. Then I roll up and show them I'm in control.
Katiza upendo chuki ya kazidisha na kuyanisha malengo. Najutia muda kupoteza malengo, kama kinywa kakitia pengo. Mapenzi anaumai na nana na moyo sio chumai, na mapenzi hayana komando. Kaubeba kwenye rambo. Ona na na na, nilifosi kupenda pengine china sitatulia. Ila wapi kipenda joro ula nyama mbichi. Ona na 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 na, sinabudi kukubaliana na uamuzi alochukua. Kama mpenzi mtapata mwingine na nafsi tatulia. Ona na 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 na,
yatakwisha
hizo nyodo za kupostia na Instagram.
Yatapita
mara Snapchat, mara Facebook.
Natasha
nitachakulia na
DJ Luka.
Najikuta nashindwa, kuna muda na waza ugumba. Vile ulivyo nibidua na yenda mbidua vile vile sana waza. Vile ulivyo nihemea na yenda mwemea vile vile. Ni mawazo tu, sina plani za kurudi. Kwa alivyo ni adhibu, e Bwana usisikie, mapenzi yanaumai. Na moyo sio chumai, na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. No,
yeah.
Izo nyodo napiga simu na jitia unijui.
Yatapita
mara unakata, mara unampa mpenzi wako kunituka.
Natasha,
no.
Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa. Mweke Mungu ndani ya ndoa
Toa. As we all know, love is a beautiful thing.
DJ Ruta, as we all know,
was it?
Sina mengi, ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Namuomba sana, kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi, ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi. Na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh, oh. I'm gonna show you love my woman. Oh, oh, oh. Cause baby you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Baby you're my jiggy jiggy. Unani pa gididi. Cause baby you're my jiggy jiggy. Samaki jigi, sina hela ya Lamborghini jigi, jigi. Lakini ntaku treat kama queen. Ntajobu sipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje Murenda mama. Tumuombe Mungu baba, na nyandoa tupera.
Oh,
Kushinda let kanumu
DJ
nataka nini mikila kitu nacho maposi kasisi atupimwi kwa macho ushindo na upiga kushinda mambwiga hakuna shida kama ligi la liga tucheza kidogo goma za vigogo mihanya ni misando salama kigogo bokela shimbombo kwa bedi minjonjo mkuu kwa dirisha sio poa kidogo achana na fawini achana na masawe mimi tajiri tena tajiri wa mawe na nyumba mbezi na nyumba kawe na nyumba manzese na nyumba kisarawe
nataka nyumba na unataka gazi nataka mapesa na unataka mazi ni wapole na unapenda shazi nataka nini napenda nini nataka nyumba na unataka gazi nataka mapesa na unataka mazi ni wapole na unapenda shazi nataka nini napenda nini
kipenda nyumba kila siku ilo nilisha kata umenia ide kila kitu Casino, bila upendo kweli haitanifaa. Akili zangu mizimo, na nalewa kile nachokifanya. Umeniona leo, nitaka leo, sababu una cheo. Tumalizane leo, iwezekanalo leo, ifanyike leo. Silete za video, unifanye kama mkeo.
Nimekuona leo, ninakutaka leo, sababu mina cheo. Tumalizane leo, iwezekanalo leo, alifanyike leo. Tufanye ya video, unifanye mumeo.
Kwenye sayari nzuri ya mapendo Nishi nikifurahi mimi na wewe Nionyeshe mapendo tena kwa vitendo Maneno yasituharibie Niweke kwenye sayari nzuri ya mapendo Nishi nikifurahi mimi na wewe Nionyeshe mapendo tena kwa vitendo Maneno yasituharibie Asalale Kama yone si umekachanja chale hey, Tupo sale sale We na mimi tubaki pale pale Asalale, kama yonesi umekachanja chale hey, Tupo sale sale, wena mimi tubaki pale pale Pesi leju, sili chuje kwa chujio oh, 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 oh. Sili shushe ununio Pesi leju, sili chuje kwa chujio
DJ Ruta on the one and two
Sili shushe ununio Kipiti kinywani Ukiwaga mbali na nyumbani Cheki moyo unavopita mami Apite mbali hivili si shetani Una kila sababu ya kuteka moyo Wangu wangu Haya simami anadunda mapigo ya moyo Baki kwangu hey, Asalale Kama moyo nesi umekachanja chale hey, Tupo sale sale We na mimi tubaki pale pale oh, Asalale Kama yo nesi umekachanja chale Tupo sale sale Wena mimi tubaki pale pale Pesi leju Sili chuje kwa chujio oh, 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 oh. Sili shushe ununio Pesi leju Sili chuje kwa chujio oh, 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 oh. Sili shushe ununio
My name calling all night Pull the wool while I'm being polite. My name calling all night. I can pull the wool while I'm being polite. My name calling all night. I can pull the wool while I'm being polite.
my name. Calling all night. I can pull the wool while I'm being polite. My name. Calling all night. I can pull the wool while I'm being polite.
DJ Ruta, darling, on the wine
calling
tour.
All night. I can be a bull while I'm being polite. Like, oh me, oh me, oh my. I know many women wanna be in my life. Like, oh me, oh me, oh my. Why can't every woman end up being my wife? Even if she go away, even if she go.
DJ Ruta, this ain't running anymore
now. Bang, bang, everybody kiss the floor now. It's a all eyes on me, yeah. See nobody. They come up now, freeze, and I steal the show. It's a robbery, 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 robbery.
When you see me in the club, competition dead or buried in the dust. I'm like the legendary Brenda Fuss. So the butt, once you get it, you never get enough. And you gon' need better credit to get ahead of us. We the power circle, coming to you live from the third world. Getting high up the purple. Hey, I'm on the top of my game. Black card, rap star, look at my face. If you ain't fucking what you here for, I got a 730 shuttle to the airport.
DJ Ruta on the wine tour.
Truck contest, I'm a nuisance. God bless, do it for you, yeah. I'm at the table with the bosses. You need to table up the losses.
It's four now. Time to get them guns and kick your door down. Niggas ain't running anymore now. Bang, bang, everybody kiss the floor now.
Sing the hustler's anthem with me.
Anthem like la 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 la.
Yeah, yeah.
La 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 la.
I keep hustling, dog.
La 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 la.
I keep hustling, dog.
La 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 la.
Yeah, yeah.
La 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 la.
I keep hustling, dog.
La 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 la.
Yeah.
Okay,
to do all day. Come through and get it jumping, throwing money away. It don't matter if you're hustling a bundle of you, or you got a 9 to 5, let the champagne spray. Move, click a little dumb or Jouette Rosé. Two chicks on my arm when I step, okay. Gillette razor sharp, you know the boy don't play. DC 10, drop me down to Sandro Pay. Yeah,
let the money machine roll on.
We been eating a nip like you in the street so long. Every time I drop, see I can never do no wrong. I progress you when your little crew prolong.
Go,
you hate it, I know your forte. We blind your little shine, shine you portray. Why you wanna leave? I know your little chick won't stay. And if you violate, see I make sure you all pay.
DJ Ruta on the wine tour.
Want, but all you talk about is everything I don't. Yeah. Why you always talking slick? It's like I can't do nothing without getting lit. Yeah. Until I throw you on a bed. Put it down, pull your head, kiss your neck. Yeah. You love messing with my head. Sometimes I think that you're not even upset. Bear me no even talking to you next. They'll watch me call you. One minute you hit me, then the next you want me put it on you. Talk to me, baby.
DJ Ruta on the one tour.
At the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on.
DJ Ruta on the wine.
Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako.
DJ Luta.
Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome. Na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione. Washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Aye. shepu kawe masepetu angalia jicho amisa mobetu karangi kake Elizabeth Maiko yani we mrembo wallahi nachukua jiko
DJ Ruta wendo wangu wa milele at DJ Ruta underscore TZ
na uzadaga ili ninunue motoka kurizishi unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapani sikuangushe tuna nyota ya Adam na Hawa tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa tuaminie mama wanaona umenipa dawa wanaongea sana chunga usije kuota mbawa ukana cha dilema
atadipweza penzi nitafika mbali
nacheka kiingereza
maana nacheza ya watu natupia mbali
Avilipweza
penzi nitafika mbali
kweli hamtoweza
maana nacheza ya watu natupia mbali
basi baby nikubatia Chef,
on the one and two.